yande sappo e jeddi mi tata chapan tati no far yande jeddi mi tata chapan tati la sar en danni gallinya me kibar ye fulfulde studio kalangu ko jagnali e modon ni hono syndicat gollobe pharmacie electro mawbe mojinobe nyiye biyetede Saint-Famer de Kandu tawama e murter golle ko balde tati nenne kenya won ko dum fudda en nanon ne wonno pawar jo murter de tokira e leydi ndi noni tande agadeje du kondal electro mudum wakati Allah fu nambi e lewru fu hono himbe nyawbe hara hakkiloji mudum en no hebe ton endan ko dum sabi dum be bi ko heewi fu wana no jara jaruji godon en pama fu ko dum woni hem yewtere men pinnaani studio kalangu yartana ina region mo Tillaberi nokku to pawar jo jodda kala hakkune himbe e lenyi wi'ama no wawi waddude hono jonde jam hejjata endam dum wonno ko mere mo Anzuru Hali Elei kibaruji di endan Sumana Amadou jangalta on kibaruji ko do nyalli e gijjam syndicat hono golloobe pharmacie do sorto safareji kanyu e loctorobe mojjinobe nyiye dum wonno syndicat no Saint-Famer be ngadi murter golle ilu kenya ne ko be puddi dum dum do balde tati e le kero leydi Niger fu wadi ko faware jondu konda ni be kali kule kewde be bi ko lati no hanata e wadama ko wadaka docteur Hima Boubacar Souley hono kaw woni faware jondu secrétaire général mo syndicat en nan ko ahani bande mi Zainabou Abdou Kolandima
don ay crine lettre pour dire
min bindi talkuru gamin kolla kaddi gollegi dimin bayi wadugo gawn o tanade la wallamu tapande jenai e jego ono amma be jabaki min dum fadai wadugo golle amin gawn huntugo haju himbe yande jetati subana yago yande sappo ko wadi min goni min ngada kaseti o ni woni jobol jobdi jomini ko bandirabe amin loktorobe keme tato e chapande jego o e jo ko jabe dubi ujina e sappo e jenay yago dubi edi e nogay wakati be gattano golle sigila duru didde e nyaw covid be gadana lebbi jetati be jobaka min natino der murtere dey musula hebaka minen tilsina gomnati hokkabe hakke mabbe der leddi din fu murtere de doy tanama sayni dow ko ewata nyawtigu yawungu nawbe gadatebe na der lokotoroje to
rinneti
nanni lewru fu wiama ko watto njoyo yaade sappo sukabe ummatore tawrtebe hono nyaw har hilngoji mu en dum wonno wodi be chadale har hakkileji mu en no kebe ende loctorore mawnde agadeze de enda dum du konda nimbe bi hun ko lati yar yaruji bondi kany wonno wadda e majjun sukabe ben endam nanni ko fawarjo docteur Idrissa Ba walati do kany o enda ni gollo mawno le loctorore nende agadeze a halani bandemi Moussa Mamando fi o enda
on a registre beaucoup de gens
minen keba duda sukabe ummatore gondube rafi cellal ko memata hakkillo dun do ko waddata dun woni jabbe kulle bonde hano taba bonka na drug na ko nandini dudal gaddatebe fu no sukabe ummatore worbe de lewru minen keba joyo yago sappo kile kede do de ni nyawgu woddini ibe tefa be pia netto na rafi doyngol na erne joomu no yaawi ummaade de ni nyawgu satti arande fu no wodi safaregi de joomun waawi wadaneede hano kural ko lotata tiitan joomun kural no ko wadate jamma e nyaloma fa balde tati gan nyawtigu no ko hojata wakkati de Allah wadi do nyawgu wadini sanne de bandu joomun to nyawtigu mun no sadi gan joomun yandi titta
pas de guérison c'est la stabilisation
nani fedele duniya wetende oni do fi drog kanyu e farje hernyereji kandu wurtini batakeji mudum be bi ko watto himbe hono ujunaji kemde chapande jeddo kay woni ko mayto hitande fu gan yarde safareji di boda feccer mabbe fu sukabe famarbe no enda safareji du konna du be kali halle led afrika woni ko dum dum wada dum du konna holli wiide ke safareji tawte e lumo di endan do hemre sappo e jena yarde chapande joyi fu safareji di boda non endan der majji kasendan ko watto chapande do hemre fuka en do safari no latidi hono ko hisa dubinaade sappo e tati war dubinaade e noga e go tokkata nani lawol gonga ko no han tokkirini ko naata e le lube de enda ko latino sonne dum du konna hunno ko latini hono chadale mawno yaade e ngurna bibe adama be l'école mawdo jangé jangiten do enda ko ite université adumo muni do gallu nyemay nokku no latidi har fila ko dartono widagol ko watte do fi telnde e jayendi dum du kondanni be ngadi kabe du batu batu o du kondanni mo mawdo mo duniyaar non do inde professeur Yamba Boubacar lati do golli no kunden sanne e do kulle kewde ko darto gure pamare e gure mawde e faande no rumtoji dum du kondan waddi ko faande docteur Faram Maiga Umaru goto e faawarjo janginum to enda o haali dum sabi ko be ngadi batu o kalmo Muktar Hamadou Landiemo
Boubacar Yamba, c'est un collègue.
Boubacar Yamba, banni menno jangino do université to dum janginta jande biatene géographie der francire o jon anna lugi ingal hokki hore makko gan gollandi leydi o mo feggi du sanne e gollal gal gan e mo yidingal o jangini himbe dubbe be jangi be kebi derol doctorat wadi ciotinaaki e kintinoji der université mo nyamay e université ji leede yasingo dalila golle de fu wadi ko département géographie fac des lettres gadi batugu gan teddinde mo yettude mo o walliri du ministère kawji do fi moccino redu leydi jo ina sigilaaji mudum no wodiri der kappa kula redu leydi Niger
a mettre en œuvre toutes ces politiques
hande dit lewru février on no forre e nyalande itande le duniyar do fi hono nokkuje pewde dum du konda wonnana ni yewtinaade hen nokkuje en ko laati ndiyele woti en nokkuje pewden enda do leydi Niger hisama nokkuje sappo enay non won nokkuje pewde indiraado Ramsar nene ne kadu ne do nokkuje du honno wadan faware jondu konda ni sendari no nokkuje no lati no wadan ni hono ko heewi sanne ko lati du no wodi chadale hande de chadale du konda himbe kanyi woni tagol mbakaaji kanyi woni no wadna dum nokkuje de enda no ne le kibaruji ni ko kettin da enda ni studio kalangu hande en kala hala luube nyamriji der leydi Niger December 2022 di jabbi enda ne wonno dum wontiri ne wonno dum wontiri wono ko faware jondu konda ni nyalli ali hala nan en yude nden warde joni noy beydari buytari worde e filla nyamriji leelu
lewru December hitaandu dub ujuna did e lasso edidi luube leydi Niger himbe naati nyamul majje sanni luumotobe pelle balliroje yaade himbe codo wambe ko nyaame mu en desa dan lewru duni wari foto diri gese kettama der luube deedu gawri bura sodede dina kamanaari bani ko kamanaari di enda hebataako der luube de endan hanon derol andinore de endan holliri gawri kan himbe leydi Niger buri naforade lewru janvier derol andinore de endan holliri no wado gawri di enda e ko nandi titta cede mu en beydo derol goldu holli ko luube takkol keri caka leydi Niger e leydi Nigeria nyamol mu enni sima wala no jewtino dum dundu dalila rafike jara hakilo fukingo ko tawa der cakan taraje den
nani nene kadero nene sima sarusi kawjir fe lu moydi won ko ali nyali jangini en nani faane to nalle junju dundu konna hono walde wadi akure mombe durobe le jeddir jabbinde enda dun sabi hore to enda be kawri himbe gam batti ala be ngarti rapportal e pamral nani ko adamu ide prefet mo junju hanni bandemi nana hadija hasan cagal jidi
wonon tayetam
jahangal amin galni lural caka durowo e demowo kan woni dalila ma der sire angwan reere lural galni waddi ko cukabe ummatore angwarere ummi jehi wulode hodorde takkine angwarere o enda kan fu et sire tarzaki himbe hewbe barmi der majjum gaddama loktorore dosu min jehi der sire sukabe ummatore wadube gulugu enda min gadi du hawrine der suru sawortobe meri junju durobe eremobe fu gari hawrine den enda min kaldi do kulle kewde ko watta irbononda ka enden to fillo kaden min jamidu ardibe durobe eremobe hawtidade laamibe e jowurobe duro wadude yilaru firtude ko e himbe cakantaraje mu fudu misali sukabe ummatore be enden
nani faane to agades du konna ni batu wadama do fi ko darto himbe fu kawra jewa laabi ko han tokkede gan hono dowtanade faawar jondu konna ni hakki bibbe adamaabe dum du konna e do fi dilla wambe be enda agades on ko dum wada nden leede kewdo ko himbe ngari noga e jeddi war noga e jena lewru janvier jabbindu enda Abdourahmane Touraawa kany woni mer ma agades o famine Anissé Karim dum wonno koro o do batu
le se globalement agi
halude noy neddo wawirta dillirde der leydi tawe hefta fu cadale go harto keri leydi do yewude noy dum wawirta wadande nimbe talki passeport ko leydi de fu mbawta jamrude e mun ko hatta tawe nimbe no mbawi wadde jahale mudum no hanir koro batungunu haltana do filla dillambe leydi e leydi no hani du dum hala basi ko dum waddata e cadale ko dillambe leydi de kawrata emu sabu illa filla majjum waddano dum halando filla telnde e mayo baleon seni du dum yidi gollirde e laabi ko leyde adunar dum to fu dum mijo leyde to nimbe tokkirta e far jonde
o population
ci caggal ni hono fedde leydi Niger lato balu etende mena nyande en heba en jama akude fishan ko no tande Alger dum na enoga etati aljumar jangonde enda be porto en fande e Madagascar wakati yande sappo jamma lermo leydi Algérie subaka hande enda be gadi battudo wono wono sigil o wawi yarde ide Hassan Barkire kany won ko Habibu Garba bandi mi noddo chalalon yami mo ne wonabe cireri do fi on.
Je pense bien que après le pass out
ejidan embitaki amin tolatol bal fechere hantode do fedde amin sa agoto wonani dum yaade tewta nokku tatab on der lawol majjune wadi ko illu kenga min puddi golle den wattude bawde fu ko tawe min kewti dom to fedde de min tewti tita nokku tatab on do miden mija ko balde didi keddani min hande e jango sigilade fottoide ebe Madagascar tewtude nokku tatabo
pour réussir la troisième place
en jottake yewtere men pindino hande lasar o en kaltana hala region motila berino anda ke leni kewdon ko tawato en dan leni dino joddidu ko di joddidu kon nan no wodi labi kewdi latino walla do fi ko darto hono rafindena ko won ton sab ko rafindena ngu nati wadi himbe je hewbe fu ngala nardi san e jonne den dum waddi ko mere mo anzuru o wi seni himbe no joddo kalda to huno ko latino walla sanne jonne jan warta hakkune himbe nani ko o wi takena jibo halidu wakati mo fande Abubakar Umar lantimo
mer hawtude jodo chaka nimbe na lenyi ko wado du non do der leydi tilaberi
nyaako fostintara
en dan sodo chaka himbe na chaka lenyul e lenyul do der chaka tarare tilaberi huune non ko wado gan lenyi din en den ni boydi no jododi dewgal du nati chaka himbe majji fa warde handen du lenyi din en den cedai deni himbe no gondi no kura worre to no wadi fu
ko dum woni sembe en dam e lenyaku e ko buytata dum donde tilaberi
nyaka fos yaccere wonde no hebu do labi ko soda en dan chaka himbe do en dan ni tilaberi chaka lenyol e lenyol balde chakidi de en dan ni kan woni sador maji di rafke joro hakkilu kingu woni no waddana himbe ko beyda bonnude du jonde chaka himbe kandu ni woni rafti haldude bani der suru non na baade deni halata e chaka himbe to lural ir gal hen non fu hebi musala maggal e porta himbe rafti hidude gonga kandu no bonna caka himbe denne kitotobe durwa gollirde gonga deno ciardana himbe tukabe ben ka endu jogore gonga gan kambe goni jagore leedi di enda enan ko sodo no wodir caka himbe no hida himbe kalda caka mu himbe chanidira nanono dira nawdum de irni he bandundu no tawa caka himbe to endan sodoto caka mabbe
sandir ko du gabi
labi di hen tokkete e hebande de chadale moso
fonde ki himga gan kanga nan
labi di himbe tokka gan surude lural na ko taja endam caka himbe kanni woni nawtorade kaldal gal endam de hala taja caka himbe lural fu hebi de der suudu non na baade na sire na caka lenyol e lenyol to hebude mosolo maggal e porta himbe de aduro fadda dabaji mala to di nato e gese ibonnina de kaliya de mata duru wattude ko faddo koyde natude kaliya mada ga enda na jodo da der magga do manga irdum fu ko moddina jonden chaka himbe
aga nan gora am boori ga mo
do wonno to habru me fulfulde tili hande ne studio kalangu keddi nan don daade mo e fulfulde e keddi wombe do masinaaji e keddi wala ndurbe ko keddo nan do kabaruudi fu e mi hora wiato on ni mi yetta on sande fofo mon on jonka sey mi a assalamu alaikum balata jam walimi accidi on e mama ada wada habaruji dengal hausan kore banda bami wobbe dum garan wadde demle deto ma salam
studio kalangu
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego O FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM
Studio Kalangu